This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغانا ببتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم الله تبارك وتعالى وثبتكم الله. أبرغانا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Once again, في الحقيقة تكوميون مسومو غفي أغوكوا تغاناكو ككوني نيولا ومقدمة tuchiita muqaddima ne tuchiita khutbatul haja boitu tubarakallahu fikum ombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam acha mtu alivebisera okubera anti asomesa ayigiriza basahaba bebitibwa ebigambe ebyo ebitibwa khutbatul haja era basahaba batunyenyola nti kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna ulirize ebigambo bino ombaka wa Allah alayhi salatu wassalam yali atuyigiriza nga bagamba nti yali abayigiriza ebigambo bino okiwulidde bulungi kama yuallimuna assura nga bw'atuyigiriza obanga bwe yatuyigirizanga obanga bwe yali nga atuyigiriza essuula mu Qur'ani ekitiibwa amakulu nti ombaka sallallahu alayhi wasallama mwana tukyamutwalira ebiseera okubeera nti asomesa basahaba ridwanullahi alaihim ajmain ebigambo ebyo kale nafe okubeera nti tubinyonnyola biiznillahi tabaraka wataala mu musomo gwaffe guno tubeera kugamba tuli ku bufu bw'omubaka Muhammadi alaihi salatu wassalaamu ekyokubiri bigambo bya buvunaanyizibwa nnyo ekigenda ewala mwana tubikuŋŋaanyiza jamii aqsaami tawhidi okiwulidde emiteeko gya tawhidi gyonna okiwulidde mwegiri mbigambo ebyo mwana tumulimu enzikiriza etagambika mulimu enzikiriza etagambika mulimu okukakasa oba mulimu okutegeeza Allahu subhanahu wa ta'ala kugamba n'omulaga aqida okiwulidde n'omulaga enzikiriza yo n'omulaga tawhid okumwawula okuyitiridde mu bigambo ebyo byoyogera mu bigambo ebyo byoyogera wabarakallahu fikum. Nulicho bigambo bikulu nnyo abaluganda tusaanidde okubeera nti tubimanya tusaanidde okubeera nti tubitegeera tusaanidde okubeera nti tubitegeeza fababyogerako okutegeera okiwulidde bulungi kikulu nnyo naye kigenda kuba ate kikulu nnyo nga tugaseeko okubitegeeza kuba buli wona bitegeera obutegeezi nga tobitegeeza ojja kuba otawanira bwereere n'ebirala ebifaanana bingi bye tuwogera nga tulina okubeera tubitegeera awalan thumma oluvannyuma tubitegeeze tubeere nga tubiyogera naye nga tubitegeeza nga tetulimba bulimbi wabarakallahu fikum. We twakatambulako abooluganda twatandika mu ntandikwa oba ku ntandikwa nga tugamba nti inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu amatenda amajivugo na agawa guru agatalimu bukendevu bonna ga Allah tabaraka wa taala omulezi we bitonde oshulide bulungi nga yemulezi wo era yemulezi wange owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga teri mulala oshulide alina kusinzibwa atali ye owekitiibwa Allah azza wa jalla oshulide teri mulala asaana oba alina kutendebwa na bitendo ebijjuvu ebya waggulu okuleka owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nolekyo innal hamdalillah amatenda amajjuvu agatali mu bukendevu bonna ga Allah subhanahu wa ta'ala amakulu yatendibwa nago owekitiibwa Allah azza wa jalla nahmaduhu tumutendereza n'amatendo gaago okiwulidde agawaggulu amalungi agatali mu bukendevu bonna wanasta'inuhu era gwe tusaba obuyambi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu era gwe tusaba okutusonyiwa owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kubanga kikye yeka ekyo kikye yasonyiwa owekitiibwa Allah azza wa jalla nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu wanaudhu billahi min shururi anfusina era tuwewogoma tuddukira eri Allah subhanahu wa taala atutaase obubi bw'emyoyo gyaffe wa min sayyiati a'malina era tuddukira gyali okututaasa oba atutaase ebibi oba obubi bw'emirimu gyaffe emibi okiwulidde bulungi oba obubi bw'ebibi byaffe bitubeera tuguddemu bitubeera tukoze wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina na'am man yahdihi Allahu fala mudilla lahu Allah gwaba sazeewo okulungamya ate tewali asobola kufubutukeeri n'amubuza man yahdihi Allah Allah subhanahu wa ta'ala gwawa de hidaya oshulide gwalungamiza aha fala mudilla lahu tewali asobola ate kumubuza n'akamuna akeddagala wa man yudlil atera gwaba sazeewo abule ekyo nno nga kiba kivudde ku ye yennyini asazeewo okkwata kkubo lya bubuze ekkubo ery'obuluŋŋamu n'alirekawo aha fala haadiya lah aa teryasobola kufuutuka eri ate n'amuluŋŋamya ng'okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo n'amuleka abule okiwulidde teryasobola kuva eri ate n'amuluŋŋamya okiwulidde abadan n'akamunaaka eddagala man yahdihi Allah fala mudilla lahu hidayatu tawfiq ayo hidaya diwaita hidayatu tawfiq ya Allah tabaraka wa ta'ala yakka wajtibu Allah azza wa jalla wa man yudlil fala hadiya la ilagwa babuzizza tiwali asohola kumulungamya aha wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu nkakasamuti magwange nenja tuzano limirwange nsewali kisinzibwa mu butuufu okujja ko Allah subhanahu wa ta'ala era bwe ntyo nkakasa mutima gwange nenja tuzano limirwange nti mazima nabbi Muhammad oba mazima Muhammad naam sallallahu alayhi wa sallama rasulullah mubaka wa Allah oba abduhu wa rasuluhu mudduwe era mubakawe oshibulid ashhadu an la ilaha illa Allah niyerekyafe yakulembera lecture yokubiri katinge eno lecture ya kusatu biiznillahi tabaraka wa taala naam wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa abduhu wa rasuluhu naam sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa shud naam ya ayyuhalladhina amanu abange muwabakiriza ittaqullah muti Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi mutufu bokumutia wala tamutunna okufata kubatuka ngako temgezanko ne mufa illa wa antum muslimun okujjako nga mugenze muli basilamu okujjako nga mugenze muli basilamu oshulid owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atu anna message atugamba mu aya zino okiwulide zigenda okujja eromba kawa Allah sallallahu alayhi wa sallama yazisomanga mukhutubatul haja ye yazisomanga ngagenda kusomisa ngagenda kusaza inakani ejuma wachiwide bulungi munika hawali nakani khutubeno esomebwa wachiwide bigambo bino bisomebwa naye ayezu zibamu wachiwide ashhadu ya ayyuhallazina amanu abange muwabakiriza Allah tabaraka wa taala yakola bakiriza wachiwide yakola bakiriza olwokubanga bebateeka mu nkola byaba balagidde ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abagamba ki ittaqullah muti Allah subhanahu wa ta'ala muti Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi mubutufu bw'okumutya muti Allah subhanahu wa ta'ala mubutufu bw'okumutya ihadithi ya nabi sallallahu alayhi wasallam etugamba nti ittaqullah haithu ma kuntum oba ittaqillaha haithu ma kunta tia Allah subhanahu wa ta'ala buli wona wobadde kuno kwe kutia Allah subhanahu wa ta'ala kwa tugamba tumutie mu ayeno ya ayyuhalladhina amanu abange muwabakiriza abange muwabakiriza ngabakiriza bebaliwa humul ladhina usifu bil iman bebatendebwa nekitende ekyobukiriza bebatendebwa nekitende ekyobukiriza era bebabera batukiriza ebintu bisatu okiwulidde bulungi bebabeera balina ebintu bisatu ekisooka alqawlu billisan ekigambo ekyo okubeera nti bakyogera era bakyogera nga bakiyisa ku lulimi lwabwe okiwulidde bulungi alqawlu billisan oba annutuku billisan ekyokubiri wal i'tiqadu biljanan okiwulidde wal i'tiqadu biljanan nokakasa mu mutima kikumi ku kikumi ngokakasa n'omutima gwo okakasa tiwali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala okakasa ebyo kugamba Allah tabaraka wa ta'ala byakulagira okukkiriza naam obikkiriza ate obikakasa obikkiriza ate obikakasa okiwulidde bulungi wa i'tiqadun bil janan nogobereza ako kakasa mutima gwo kikumi ku kikumi nga temuli kubuusa buusa nakamu nakeddagala ekyokusatu wa amalun bil arkan nokola emirimu okukola ngaokozesa ebiyungo byo ezenyingo ssatu ze zikola ekiyitibwa obukkiriza era omuntu azirina yabeera n'ekiyitibwa obukkiriza wamin thamma n'oluvannyuma yayitibwa omukkiriza okiwulidde Allah gwakoola wano ya ayyuhallazina amanu abange mwabakkiriza ittaqullah muti Allah subhanahu wa ta'ala taqwallah ekitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi bakinyonyola nga batugamba nti huwa imtithalu awamirihi okuteeka mu nkola ebiragiro bye wajitinabu nawahihi n'okweziyizaako oba okwewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyagaana taarifati za taqwa zijja mu ngeri ez'enjawulo naye nga byonna bitegeeza kyekimu nga byonna bitegeeza kyekimu ng'ekigambo ekigamba alkhawfu min aljalil okutya Allah subhanahu wa ta'ala walamalu bitanzil nokukolera ku byassibwa obubaka bwa Allah azza wa jalla walqanaa bil qalil n'okumatira n'ekitono okwekkusa n'ekitono ky'obeera ofunye naam wal istidaadu liyawmi rahil n'okwetegekera olunaku lw'ogenda okusimbula okwata esafaari inevitable jale okwata esafaari gy'oteekeddwa okubeera nti okwata gy'oteekeddwa obuteekwa okubeera nti okwata okiwulidde bulungi gy'oteekeddwa okubeera nti okwata ebigambo ebyo bikola takuwa nga Ali ibn Abi Talib we yabitulaga wabarakallahu fiikum wabarakallahu fiikum okiwulidde bulungi naam taarifati za takuwa zijja mu ngeri ez'enjawulo naye nga muvuze kyekitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyatulamira wano ya ayyuhallazina amanu abange mwabakkiriza ittaqullah muti Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi mu butuufu bw'okumutya sibyakiwaani sibyakupretendinga wabula haqqa tuqatihi mu bwennyini bw'okumutya mu butuufu bw'okumutya okiwulidde bulungi n'agamba Allah tabaraka wa ta'ala ow'ekitiibwa nti wala tamutunna okufa tekugezanga ne kubatuukako illa wa antum muslimun okujjako nga muli basiraamu kubatuke ngako nga muli basilamu wala atamutunna ha temufanga chiva mutunna kana al maut wal mautu nechitibwo kufaba duba Allah subhanahu wa ta'ala huwa mufaraqatu ruhi bil jasadi oshuride okwa ukana ko moyo no mubiri gwagwo oba ku mubiri gwagwo okwa ukana ko moyo ku mubiri gwagwo kastebi bya ukana ibibiri hadha huwa al maut chechitibwo kufaba duba Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqun eranga no kufa kuno kwa mazima ngomba kawa Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibinga nange nyo ochulide ndiranka kasa ndi annal mauta ndichitibwo kufa haqqun kwa mazima oba wal mautu haqqun ndichitibwo kufa kwa mazima abantu bafa enchane gulo ochulide mtu folibwa abusa busa nti yeta sobola kufa ochulide na abusa busa oba na akakasa nti yeta sobola kufa oyabera majinun wachewuli debulunji avida muguwa dalu haba yetaga kujanjabwa haba yetaga kujanjabwa wachewuli debulunji kasa aviranga wakanyo kufa kubanga ayana kugamba kufa tukula bako ila tuwangala nako abantu bafe bafa abantu kutwaliza awamu bafa wachewuli debulunji okufa wekuli muntashir kusasani tekweta agisa dalili tekweta agisa kwetegereza tekuita kisa chicho na abadan wachuli debulunja bantu baka kasanti ukufawe kuri wachuli norwecho chechigambecho ohechiti wa Allah subhanu wa ta'ala chatula amira ohechiti wa Allah azza wa jalla chatula amira wala tamutunna temogezanga kukufa wala tamutunna okufatu kubatuka angako illa wa antum muslimun okuja konga munivasilamu echikola makuru baduba Allah subhanahu wa ta'ala kwe kufanga oli muslimu nogenda masoga Allah azza wa jalla ngo bade muslimu no yanjuru muslimu bo masoga wechitibwa Allah tabaraka wa ta'ala obutufu Allah subhanahu wa ta'ala nakuisawo wachimuli debulunji nakuisawo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa katharallahu min dhalikum norwecho echikola makuru kwe kubera nti owangalira kubusilamu era n'obufiirako kino tekikola makulu n'akamu n'akeddagala wadde nga waliwo abajega abamu abakyogera nze nange nfa nfa biki sirina byakkola tekikola makulu ate kigambo kya mukafiiri n'akamu n'akeddagala tekiyinza kuba kyamukkiriza aho tekiyinza kuba kyamusiramu tekiyinza kuva mu musiramu ekifaanaganako bwe kityo n'asigala nga musiramu ng'akyogera bwatyo baduba Allah subhanahu wa ta'ala tuwegendereze abantu baffe tubekese okwogera ebigambo bifanagana ko ngebyo bibera biraga nti obwongo bwe bunafu oyabyogera ye nyini ayinza n'okubanga jajja we taliwo ayinza n'okubanga kitawe taliwo ayinza n'okubanga oba nyina ya taliwo oba secho muganda we yali amuziseeko babaganda be oshulide bulungi abantu benganda ze oba abantu boluga kugamba boluganda jyali definitely yateko kubanga azisa abawera nababu agamba nti zenange nfa ngata ina byakola azifu nti bali abakulembera okufa mubali te bali na byakola wachulide bulungi kigambo kya bukafi mungeri yemu ne kino te chikola makuru wachulide ne kino te chikola makuru nakamu nakeddagala nokola nnyo obusilamu no practicing obusilamu buli omu yenna nakukakasa nti fulani musilamu ate ku nkomerero nokafuwala oshulide bulungi togenda ganyirwamu n'akamu n'akeddagala obusiramu olina bufungana paka last okiwulide paka last wala tamutunna okufate kubatuukangako illa wa antum muslimun okuja kunga muli basiramu olina biwa Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf kyeyavanga asaba Allah tabaraka wa ta'ala nga mugamba nti tawaffani musliman mukama wange nkusaba ekiseera bwe kiba kituuse ekinzijulula mu nsi eno ngende nga ndi musiraamu mfe nga ndi musiraamu ontwale nga ndi musiraamu okiwulidde bulungi ontwale masogo nve ku duniya eno nga ndi musiraamu kikikola amakulu okiwulidde bulungi kunywerera ku busiraamu paka last otuuka okuva nabwo mu duniya ate oba oliyawangalira mu bukaafu emyaka bisatu emyaka bitaano bakakadde Ochoje nagenda akola yo eddakiike muyokka obusiramu butuufu okiwulidde bulungi amakulu nti natola shahada bulungi nasiramuka nayingira mu busiramu okiwulidde nayingira mu busiramu naye ng'emyaka lukumi abadde mbukaafu ate nga mubi ekigende wala okiwulidde kati oyo aba asinga ate oli eyeewaana amaze emyaka kakadde okiwulidde ate ku nkomerero n'akaafuwala oyagenda mu jahannama ne bino bye yakulembeza byonnokkola tagenda ganyirwamu n'akamu n'akeddagala tawaffani musiliman mukama wange nkusaba onzijulire mu nsi eno nga ndi musiraamu kyekyo allah kyagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun okufata kubatuukangako okugjako nga muli basiraamu aya eyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasomanga era gye yatwala ebiseera okuyigiriza basahaba gisomenga nabo mu ngeri y'emu ye aya egamba nti ya ayuhannaasu abange mu abantu akoowodde bantu ku luno ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala generally abantu bonna okutwaliza wamu allah subhanahu wataala bakoowola eno message ow'ekitiibwa allah azza wajalla agisindika ng'agisindikira abantu bonna si basiraamu bokka si bakkiriza bokka abadan wabula bonna abantu ya ayuhannaasu abange mu abantu ittaqu rabbakum muti omulezi wammwe ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala muti omulezi wammwe ow'ekitiibwa allah azza wajalla allazi khalaqakum min nafsin waahida oyo yabatonda ng'abajja muki awujadakum yabateekawo min al adam nga mwali temuliiwo okiwulidde bulungi nga mwali temuliiwo hal ata ala al insaani hiinun min addahri lam yakun shay'an madhkura ekiseera kyatuuka eri omuntu okiwulidde bulungi najja ku dduniya naye nga mu butuufu waaliwo ekiseera okiwulidde nga tamanyiddwa tayogerwako abadan naye ekiseera ne kituuka najja ku dduniya oluusi ate n'abeera nga masha allah ayina profayiro bamwogerako nga profayiro nnungi bamwogerako nga bamwogerako birungi alhamdulillah tusaba allah subhanahu wataala mu butuufu naffe fennyini tubeere bwe tutyo tubeere abaddube abagonvu abawulize tubeere abaddube abakkiriza okiwulidde bulungi tuwone maaso ga allah subhanahu wataala nga tutuuseeyo mu nku yange empitirivu ennyo egenda okubeera ng'ekaaba maziga ekuba biwoobe miranga erimu kwejjusa ng'okwejjusa tekukyagasa ng'okwejjusa tekugasa n'akamu n'akeddagala ebintu byayonoonesa edda okiwulidde bulungi ya ayuhannaasu abangemu abantu ittaqu rabbakum muti omulezi wammwe allah subhanahu wataala omulezi arrabbu omulezi ye allah tabaraka wataala ye allah azza wajalla arrabbu ye rabbul alamiina ye mulezi w'ebitonde byonna okiwulidde bulungi ye mulezi w'ebiriwo kugamba ye mulezi w'ebintu byonna ow'ekitiibwa allah tabaraka wataala okiwulidde bulungi ya ayuhannaasu abangemu abantu ittaqu rabbakum muti omulezi wammwe ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala alkhaaliqu almaaliku almudabbiru omutonzi omufuzi ow'oku ntikko ategeka embeera zonna akyusakyusa embeera zonna nga bw'aba ayagadde ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala nolwekyo ya ayuhannaasu abangemu abantu ittaqu rabbakum muti omulezi wammwe allah tabaraka wataala allazi khalaqakum oyo yeyabatonda allah subhanahu wataala okiwulidde bulungi ow'ekitiibwa allah tabaraka wataala yeyabatonda tewali kirala kyabatonda era tewali kirala kyonna kirina busobozi kukutonda wabula ow'ekitiibwa allah azza wajalla yekka ekyo kikye okiwulidde bulungi ekyo kikye mima tafarada bihi azza wajalla mubyeyawulekugamba mubyamweyawulira okiwulidde bulungi ow'ekitiibwa allah tabaraka wataala byeyawukana mubyo kugamba nga wawaggulu nnyo wanjawulo ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala allazi khalaqakum yeyabatonda okiwulidde bulungi min nafsin waahida ng'abatonda abajja mwoyo gumu ye adamu alaihi salatu wassalaamu allah subhanahu wataala yeyamutonda okiwulidde oluvanyuma natujjamu nga allah bwagamba nti allazi khalaqakum min nafsin waahida nyabatu na ngabajja moyo gumu ogwa Adam alayhi salatu wassalam wachubulide mulungi allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha omoyo gogwe nyini gwasoko kutonda oba Adam alayhi salatu wassalam okitibwa Allah azza wa jalla gwasoko kutonda mbandu wachubulide kati atena amutonderako nemuchalawe na amutonderako nemuchalawe hawa wachubulide mulungi na amutonderako okitibwa Allah tabaraka wa taala hawa kati nebafuuka babiri nebafuuka babiri kati Allah subhanahu wa taala kyagamba allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha washuli dabulunji oruvanyuma Allah tabaraka wa taala na gamba mtu wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa okitibwa Allah tabaraka wa taala mubana ababiri batonze atena jamu abayitirivu okibulide mubachala na mubasajja na bachala okitibwa Allah subhanahu wa taala kugamba natonda nga jamu Adam alayhi salatu wassalam abachala banji natonda nga jamu Adam alayhi salatu wassalam abami banji obabasajja banji okibulide bulunji allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa washuhudide watakullah atenda mutie Allah abaddu bange muntie watakullah alladhi tasaaluna bihi wal arham oyo gumusaba washuhudide bulunjo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala gumusaba na ye kugamba nga mukozesa ye wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukusaba kati ingwa ichokula bilako as'aluka billah muganda wange kusaba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala onyambe muchino ompe chino nkusaba kulwa Allah tabaraka wa ta'ala ichindugundi cherekereze oshuride alladhi tasaaluna bihi wal arhama atemutye nyo okutula luganda amakuru muyungo luganda oshuride muyunge nganda za mwe muyunge enganda za mwe temugezaako kuzikutula nakamunake ddagala nakamunake ddagala ladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba allah subhanahu wa ta'ala mazmadalaye abalondora yuraqibukum allah tabaraka wa ta'ala baraqaba allah azza wa jalla abalondora washuhulide abalondola okitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibukum fi a'malikum ashuride yuraqibukum fi hayatikum obulamu bwammwe Allah balondola abana bammwe Allah balondola emali zammwe Allah balondola emirimu gyammwe gyonna gye mukola ibadati ze mukola Allah balondola ashuride bulungi Allah balondola emali mujisasanya mutya mujifuna mutya bintu ngebyo yejofunye oke kale katugamiti ya halal ujikoze muchi mundu wa Allah subhanahu wa ta'ala mungiri yokusinza Allah azza wa jalla oyambiye kuma kuzimba omuzikiti gwe somero ya Hamad Islamic Center Allah tajja kulya zamani ochulide oyambiye kuma kuteka mu umma house Allah tajja kulya zamani oyambiye ko mukuwaye mukulya Allah subhanahu wa ta'ala naam oyambiye ko Allah subhanahu wa ta'ala tajakuri ya zamani. Na kama nakadala. Hemi ni muajiraba. Ajirondo la jemukola. Atemi vii. Najomu ngiri yemu. Wachitibu Allah azza wa jalla. Ajirondo la. Ajiraba. Subhanallah. Tusani dokumera ntujie wala. Abagezi sibuwa na jio. Tusani dokumera ntujie wachitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba. Atutase. Atutase ya Rabbi. Achuli dabulunji. Chechiliye mabega. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وشوري دبلوز تمسوا الله سبحانه وتعالى تاسي وبوبيبو اميو جافي ومن سيئات اعمالنا وشوري دنيمي مجافي اميبي نيمي مجافي اميبي نورش بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من اثاركم ان الله كان عليكم رقيبا اي سوره النساء achuli dengetandi kaaye sokera ndala inna allaha kana alaykum raqiba abalondola okitibwa allah subhanahu wa ta'ala
Nagamba Allah Azza wa Jalla muayendara. Nti ya ayyuhalladhina amanu. Abange muwabakiriza. Ittaqullah. Muti Allah subhanahu wa ta'ala. Muti Allah subhanahu wa ta'ala. Wakulu qawlan sadida. Temuko makuti Allah choka. Wabula nebi gambo bie njini bie mwogera. Mwogere bigambe bitufu. Mwogere bigambe binywevu. Toyogera bigambo bie akalibule. Tutemerira. Tovuma, tokorotia. Toemula. Shuride, toyimba nyimba. Toyimba nyimba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Abange muwabakiriza muti Allah subhanahu wa ta'ala. Wakulu qawlan sadida. Mwogere bigambo nga binywevu. Nga sibi ya bulimba. Washuride. Mwogere bigambo nga birunji. Kumanga Allah. Chishishama kuhule deko chaba gamba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Wakulu qawlan sadida. Bumuna chikolejo. Yusulih lakum a'malakum. Allah agenda kubati nilizemiri mujamwe. Washuride. Wayaghfir lakum dhunubakum. Abasonyiwe. Na mazambi gamwe. Abasonyiwe na mazambi gamwe. Yusulih lakum a'malakum. Wayaghfir lakum dhunubakum. Waman yuti Allah wa rasula. Omuntu yenna bwagondera Allah. Subhanahu wa ta'ala numbakawe. Sallallahu alayhi wa sallama. Fakad faza fawza na azima. Agenda kubaye simi uresi moru nene. Uresi moru gazi. Uresi moru amani. Uresi ma. Urutasangika. Washuri da uresi ma urutasangika. Ya ayuhalazina amanu. Taqullah. Wakulu qawlan sadida. Yusulih lakum a'malakum. Wayaghfir lakum dhunubakum. Waman yuti'i Allah wa rasulah. Faqad faza fawzan azima. Agondira Allah. Agondira mbaka. Sallallahu alayhi wa sallam. Faqad faza fawzan azima. Aba yesimi resimol nene. Aba wangu de. Aba mazeko. Washuhulida aba mazeko. Suratul Ahzab. Eringe guwako. Wabarakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Wakatharallahu minam saalikum. Nuzurwadiru biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Tukomao, inshaAllah, wetujio kuongereza ate biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Venga bana bamwe, mubalete Muhammad Islamic Center, abaliye jine mikadima bajimanyi, tujibasumisa, washuride, nuwe mulete biiznillah, tupelenga tumusumisa nzikiriza, tupelenga tumusumisa obu walimu, tupelenga tumuteka teka, okubee umu walimu, okubee rashiakhe, chitibu wachamanyi, daaladene. Washuhulidi. Sala Allah tukumida baseka wa fethulina. Ate. Abateru obu wangu. Kugamba mubiyo na vivakora. Bizni Allah itabaraka wa ta'ala. Basumuru kubira tibatebe inkira. Kutuigiriza. Kukutusomesa. Washuhulidi. Batebe inkiri. Ati bongiri muamani. Babirenga bongiri muamani. Nga bongira muamani. Baraka Allah fikum. Wajizakum Allahu khairan. Wa kathara Allah minam zalikum. كفكما وهر غاندا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.